tugende mu kibuga enkya tunoonye engoye mwana gwe ssekukku lwetuuse tugere mu lusuku tulime tutegeke emmere ey'olunaku lw'amazaalibwa ag'omulokozi amaloboozi tugogole nti tulina okutendereza omululuzi azaaliddwa mu kiraalo buli ggwanga kaba be bayindi Jamaica wa Slovakia azaaliddwa ku nsi alokole buli omu Merry Christmas and Happy New Year kuwana Christmas njema kusinza ngambira Jessica ntizirie ngato zetwa kule jamani zisana kuluna kunga lunulwa matendo natalina senti wewole kukule ya sekwanga sekukulu kuwa kulia na kusinza Jamaica wa Slovakia azalindwa kusi alokole buli omu Merry Christmas and Happy New Year kuwana Christmas njema domo ako mucha gube mangu Merry Christmas aveyo na chitu na emu gambe
music.com.